obufumbo obutukuvu kirabo kyabuwa okuva eri mwademi Katonda bwe yateesa n'abawa omukisa Adamu ne mukyala we muzaale mwale mufuge nseno obufumbo obutukuvu kirabo kyabuwa okuva eri mwademi Katonda bwe yateesa n'abawa omukisa Adamu ne mukyala we muzaale mwale mufuge nseno
tubaagaliza
omukisa obufumbo
bw'okwagala n'emirembe
liberenga mu mmwe obufumbo obutukuvu obubaba luberera obwesigwa mu maka gammwe
tubaagaliza
omukisa
omukisa
obufumbo
bw'okwagala
Kisomenga bulijjo